Na hivi sasa ninaomba nimkaribishe Mheshimiwa Hakainde Hichilema, Rais wa Jamhuri ya Zambia.
I wish ningemwona Hichilema, nipige magoti, nimpongeze hadharani. Mgombea urais wa UPND, baba hachoki, anayepinga nani? Asangafya niluvana, as you can see, it took us from nothing to something. Anawapenda vijana, as you can see, nao pia wanampenda. Free education, Mr. City, mwana maendeleo. Just man of the people, na ndo maana mimi na mwindozi. Hata kwa kumtazama chura mpendeza uongozi. Zambia songa mbele, echechi baba mkombozi. Oh daddy, echi echi cheza nikone. Mr. Peace and Order, we thank you for economic growth. Oh daddy, daddy, ebu cheza nikone. Zambia number one, UPND.
Mwana na mumula chita pretend, show me what you think he has not done. Mwalete la sonte, power bomba sonte ni sonte. Aku fonteni ya bombe, padale tuwa la Zambia kuisonde. From border to border, waleti le Kenya bombe. Mwana ni mise vufusha wololo, pit by pit, file kontolo. Dati nkonke nkonke, imwe ndungu ululeni. Dati, imwe fyoze fyo mwachitana, nisumina nisoti sana. Ni soti sana, eh, soti sana.
Everything you do for the people of Zambia, soti sana. Soti sana, soti sana.
So daddy, I say, send it to Shande. You deserve the sound. Bali na puti.
O daddy, daddy, eh, ucheza ni kone. Zambia number one.
Mwachita na nisumina nisoti sana. Nisoti sana, eh, soti sana.
Everything you do for the people of Zambia, soti sana. Soti sana, soti sana.
The reason why I sing this song, this man is true friends of Tanzania.
Peace, security, stability. Of Tanzania is the peace, security, stability of our countries in the region. We do understand that if we lose peace in one country, we are all affected.